studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo sa saki ko mawɗo Ousmane Dicko haalanta kabaruji gonɗi ɗoɗi jooɗi men zone la presse labo makko Salim Diora wonani en to ɓoggui janɗe to ɗiɗi lewru novembre 2013 ɗiɗi lewru novembre 2016 duuɓi tati hikka woni ko Juscelin Dupont et Christelin Verlon cuuta se wonkiji mumen karba li Sahal Mali yo akmi andini kañum waɗi oɗo golleɗe dokoreji e yiɓɓe mabɓe ka ana domti fa hande faamu noɓe masimbininira ministre sariya leydi meɗen holliti no région Kidal worini tinni hono lugagol faamu ley dartugol gonga o hollitiɗi suudu sariya joƴinte fa saro torraji gaɗuɗi kanaka leydi ndi silmini keño hoorejo barkane dakoɗo jamina le leydi tcadde ɓeɗo ɗiɗon kaldi dow kabaru hono haɓugol e torra leyɗe G5 sahel fa warde e kabaru ndenagu mali janguinoɓe jande ley hiire e hakkudere ana gondi e murtere mumen golle beete gonɗini murtere mumen golle ɗo beete hande nanno hoorejo sinaɓe wi murtere nde latori kono yiɗira ka noon min siti ko sinak yaltiti e murtere nde ɓe ɗin gondi sembe kabaruji ɗi men jogani on kikiɗa ko bisimilla moɗon e dow studio tamani duuɓi tati hikka ñande ɗiɗi lewru novembre 2013 wonno ko Juscelin Dupont et Christelin Verlon cuutano se wonkiji mumen karba le Sahal Mali yo akmi andinno yo kañum waɗi ndeɗo war hoore nenno handen ɗo koreji mabɓe kañum hiɓɓiɓe e ɓeɗo journaliste e RFI ana domti faamu dow noɓe wonkiji mabɓe karbira ana kawna du fa hande e dow sababuji deƴƴinare e dow hono kabaru o worri handen ni nenno keɗɗenno Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
walde guiɗiraɓe Juscelin Dupont kañe Claude Verlon ɓe kolliti wiide hunde laaɓa e ɗereji ɗi ana gondi e tannude koyɗo honno honjugol ngol wondi e waɗirde no ɓe kolliti wiide ɓe paama e fe yello hono Juscelin Dupont e Claude Verlon mbardira yimɓele wonɓe won andanɓe hunde farde arme français noddirteɗo serval o yettade ley on ɗo nokku ɓe gaɗi landi kewɗo fewde ley majjum yalla suutuɓe ɓeɗo yimɓele mbiyaɓe mbara ɓenna kañum e muri so mbari ɓen ɓe jokkin landol ɗiɗo ɓol yalla ɓeɗo anniɓe suutude ɓeɗo yimɓele na hoɗum waɗi soɓe mbari ɓeɗo yimɓele ɓe jokkin ley hen landol tatoɓol ɓeɗo journaliste ngaɓe mbarama farde yimɓele français cuutaɓe arlitteɓe yoppitede ɓe gatti dow hen landol gongol kasen ɓe mbi tawi Serge Lazara vitti du français ana wonduno haldude e jahdinkoɓɓe no hani yoppirede ɗiɗo landi fuu ɓe keeɓa e jababu muɗum tafen ndeɗo walde ɓe kolliti wiide sikke ana fanɗi honno ɓeɗo yimɓele mbardano le majjundu ɓe kolliti wiide ɓen andama jaati ko gonani caggal muɗum ɓe kolliti wiide ɗeɗo inɗe jalti e huno ko yimɓele hewɓe laamiɓe ɗo yimɓele eɓe anda eɓe ley guuɓe na ley galleji tedduɗi gonɗi ley laamu Kidal o andaɗi sanne
hono ministre sariya leydi meɗen holliti wadde ndenago région Kidal waddan hono lugaji ɗi tiɗalla kanko Mamadou Ismail Konate o holliti suudu sariya joƴinte ko warata ko fa darano hono sarude bonandaji gaɗaɗi wattu torra nde kanko maître Mamadou Ismail Konate wonko haaldi beete hande e honoraɓe amen RFI keɗɗenna ko Oumar Waygalo foccitani e hen
tiɗallaji ko tongui ley ɗiɗo ɗereji ana andano Kidal worri ñalawma handen o fa neɗɗo caratoɗo yaaha toon ƴeewa yalla hono landirto yimɓele ɓe heɓa toon findeji ɗum yaafa wattu joni o ɗum waɗi so ɗiɗo talki ana gondi e tannude koyɗe no yeɗoɓe kabaruji français ɗiɗo mbarirano miɗen gondi e dartude no ɗiɗo golleji gorri laamu ana wonde huncande ɗum hoore wiide wonko laaɓa ley hen ɗum wona gonga miɗen gondi jogirade ɗiɗo ɗereji juuɗe ɗiɗi won yimɓele nangaɓe gomɓe kaso wakkati joni eɓe juuɗe yimɓe saratoɓe ɗati ɗi fo ana gondi e yaltinede ley hen ƴeewe wakkati joni yalla hono ɗiɗo golleji kani jokkitirede ɗum waɗi somiɗen gondi e darnude suudu sariyaru mawdu ley leydi ndi handu sarde yimɓele bomɓe sumbu kañe jihadinkoɓe
e wi ambéri agrisa gonde sema jogaɓe wonɓe e guuɓal ngal ana mbawi andude hono harbiɓe wonkiji journaliste en RFI ɓe e wi makko ɓe jaɓali haalde fayi hunde batte hultude ndenagu mabɓe saabe de kamɓe e hoore e torroɓe fuu eɓe gondi e nokku goto kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayido ɓe mbaɗa amen Facebook na Twitter do studio tamani ansar dine fenni ko wiya acci baasi ko nenno ley yendogo kabaru mo joƴƴine al akbar nokku yettinore kabaruji leydi Mauritanie ansar dine fenni calɗi dono ɗalde baasi dow hawrude e gouvernement bamako e windande nde kolɗe ka ana ñiɓi e dow hono siinere wadde jihaadi fewde e wayɓe muɗum kañum eɓe waddi daande fuu fa hande keñe e hoore al kayda o maghreb islamique holli e video neddo leydi rumani mo sutuno burkina faso ana foti hitande handen yo jungo gubal jiyadi neddo algérie mohamed bel moktar o woni nana le video o al akbar e hore mum o ciutano do darti le video holliti gouvernement leydi rumani wado ko wawi fufa hewto hore makko kana ke leydi meda ibrahim bokar keta nanno silmini kiki de kenya hore jo barkan dakudo le jamina le ngalure chadutu be kali do no torra habirde le G5 Sahel fawarde e seminorade kabaru no mali wordi handen ni general de division François Xavier de Valmont o micintini golleji barkan le mali do kedden ko halde ortem le facitango Omar Waygalu
barkan a deux missions l'un c'est
barkan nele didi jogi le leydi ndi habude jadin kobbe kanye fewnude giggol mudo hakkune mudo kanye e armée mali idum wonde yarde yeso jati habude jadin kobbe miden gondi e gollude golleji di sabi de wattu jono jadin kobbe be tampi be ngala bawde kase nangude ngallure kaybe ciudo be ngada bonandaji wakkati fur be ngada fewtude e civil en be du min beedan billude be fa hande yalla be jalta le mali fu e mangal mudun bangal armée mali soudu ministre humnidu kabar solda sibe kanyu hokkata yemirore lamido mangal pat en le leedi ndi kanyu du sokande do yemirore armée o miden gondi e gollidinde sanne golliji dimi gondi e gollude di dumiden kebale hen jababuji lobbi yimbele be ko he mudu en jabbitiri kimin no fewire beltile hen sanne
les accueille avec beaucoup de plaisir
hono majere wadade menaka atinere jabbinde ana wadda landagol landol dun landol kessal do do sema heedi edani yimben ko badoto temdere neddo kolliti metimu en e do no lami be hakkudeji di joinirani dum wadde non MSA ka hollitinde walda e sema du hakkilo kedde na Mamadou Sama Seku fa be dore den fam
maje nyande altinere de latige sababu irtude metti gondo hakkunde fedde sema e gube MSA gillangal joina ana wara jonte sedan joni Moussa Asharatou Mann goto yimbele joindo gal gubal micintini wide hankasen gal gubal kay heji région menaka fuf so bangal politique so bangal kabotobe o wi dum wawata ke fi famede be jegi tangal gubal e le dabareji mabbe dawral Moussa ak Asharatou Mann holiti wide joingol lam hakkunde o an han dawrirede e gubal MSA gal denne sifa huntande hore darnde gubal gal algabas ak intalla goto herbe fedde asiya holiti wide lam o e kanye fedde plateforme ngoni darbe majere menaka de MSA wihi landininde o wi dum yu lam o e kanye kedde andandu kani halnde min darande gubal MSA gal fade dewrintobe kinno kabaru dedo pecce pecce feddende wadi gidali du basiji dide sawibinta mawdi latade nimse mawde
hono janginobe jande leere e hakkundeere ngodi non gidango mum murtre golle bete hende e wi Amadou Koulibaly secrétaire général Sineb kejaado hala bale syndicat jeddi dardudu du hono latagol murtre golle de wi weltike e non latori ni nenno dum e wonde min sididu ko snake horme yaltiti e murtre de kanko Amadou Koulibaly wonko haalde Aliou Sidy Bé keddena Mamadou Sama Seku
nous avons tiné toutes les écoles
beta ko min jiltoki der ciude l'école bamako di fuf yude ko en yaade commune 6 yibbele syndicat amen njeddombe fuf nootike murtarende no haniri fay goto e mabbe heddaaki tiagal beedaadi dundun ku cyanankobe noddi holitindi kam murtarende hebi lawol non dum wordi kulukani yorosu ngalure mutti ngalure sikasu e ngalure kay yo kabaru jande lire e hakundere kuma ni be kabaru mudun der snack ndukki non adi faabaade min e murtarende kam min pamal fe ko dum sabi be cakkiti yedude dum murtare amen de ana wodi der tate lindi fuf
pour 48 heures.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famutan to yorosoto dabare habanade fa dunje nyaw ubala wakatijo imadara mudun tiloto jango ko buri sukabe ujinaji tem chapade jo e taton e hitande yaade duubi joy kebata hono safara nyaw ubala yo yo UNICEF do UNICEF darani jawdi ngodo hejo sen jari hede santo hejo heso e hesenama sukabe rewba asowere neto santo sicily indirado deugal wana hono fijirde suka faabato bibbe rewbe heddade e le jande l'école yo ng wale le faaba mu oxfam darani ngo hejo duubi joy kubo wa cercleji segu bla fawarde e san to santo hono Chaldi dabareji hijjore kita tilike jenginede alanjabido o zura le commune Tominya le balde tati ko badoto temedere suka kawri e famminde hon famande hon jimi e bomi kesena le watti hijjore de dun hijjore wadore du nyande noge jeddi lewru novembre nanno nyalande famigol kuteji ono julnir tilike handen to kayito batten mudun yo beydante seriaji rewbe be dole yo gollirde bamtare debbo suka e gallale faabam yo UNICEF darani o do golle li balde tati yo do kaddude di do kabaruji hande kedde hedade yewtere ma ane yeso yen tawdo ko warata